chibonga.
Abba!
Chibonga, you're large, but your pump pump tight. So give me the green light, me will stop it all night. You may love bad skin, a girl won't fight. Me will lift you up now like a Boeing flight. Chibongi, you're clean and a ginger, not dungy. A girl your eye, but she a figure run be. Me feel for you from Sunday to Sunday. So feel proud of your body, baby. Chibongi wine, chibongi wine. Watch the girl, let me do the chibongi wine. Do the chibongi wine, chibongi wine. For me, watch chibongi, you know you are mine. Chaga girl a do the chibongi wine. Sukuma girl a do the chibongi wine. Ya girl a do the chibonga wine. Gone girl dem a do the chibonga wine. Do the chibonga wine. Chibonga wine. African girl a do the chibonga wine.
Ya po chi chi chibong. Ha chi 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 chibong. Chi chi chibong. Ha chi 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 chibong.
A minyama tu. Akipita minyama. Anatingisha minyama tu. Vila kipita minyama. A minyama tu. Akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu. Vila kipita minyama, eh?
Tipo tipo tinga tinga, sikia raizo manyama ni kipiga piga. Umeshiba shiba, ukipita pita. Mwili mzima kila nyama inatikisika. Manyam nyam, manyam manyama. Mautam tam, kwa sana sana. Unanipa ham, ya kupambana. Nikununulia jeans ya kubana bana. Toto nyama nyingi chips kidogo. Kama unabamia haufikiki bobo. Anajikuna mbele hafikiki sogo. Chibonge mtumbadi, hii ni logo. Indwele napunguza mwendo magari mana ni tuta. Bolingo na ngai ya fali pupa. Hili zigo unalo mama ni super. Nioneshe kila kitu mama likupa.
Mekula kuku mzima na soda bari unataka baga. Onge saku nuna nuna litere tukazibunde jaga.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi. Chi, chi, chibonge. Hachi, chi, chi, chibonge. Chi, chi, chibonge. Hachi, chi, chi, chibonge. Chibonge. Hachi, chi, chi. Chibonga, chi, chi, chibonga, ha, chi, 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 chibonga.
Nikukupenda wewe wananiona bwege. Ilo wewe kirikuna simamia dede. Nipe nipe mama fundi alilalizege. Mini pandishe mizuka tucheze rege.
Kwanza sura kitoto, shepo kiboko. Vidimpo dimpo shavuni ya kiangua kicheko. Tukitoka mtoko, napiga simoko. Sipati tabu design na size ya shaboko, hey. Akisema nilalie kama nafanyo masaji. Mtoto kinuka kama nimemwagiwa maji. Mola mumbaji wewe tena mpaji. Mtoto wa moto sishiwi hamuna midadi. Uyo wakikanyaga aldi natapata pa. Mgune na vikuku vile vikachaka. Tima tuta nikimpapa saa usiku tunazima ta. Nilivyo mdogo kwa baridi na nifumba ta.
Hana figa la kuchongeka ila nyuma mzigo na data wigo wigo. Kabonge kangu kamebongeka. Mzito mzito kifuani mito mito. Lalala panalalika we. Analalamika isi.
Chibonge
anapika we. Nimekufa kanizika isi.
Simu weki namba 2. Chibonge yuko juu. Namba 1 juu juu juu. Nikipima joto lipo juu. Kitandani kumfu. Mzembe anatupupu.
Japo chi chi chibonga, ha chi 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 chibonga, chi chi chibonga, ha chi 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 chibonga.
A minyama tu, akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu, vila kipita minyama, eh? A minyama tu, akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu, vila kipita minyama.
Yeah, sita kitonge kutema, mabando kusema. Akitembea nyuma ngoja yanze tetema. Eti wakufunja chaga ngoja wanze kusema. Watasema ngoma acha tutuange sebena. Akikoro marami napenda jiga jiga. Chibonge minyama nyama napenda shika shika. Digiri jig jigini, eh. Taratibu imekore ya big booty ni sweet. Tatu imekaria kwa chocho. Yani nambandi wako open sexual gila Buda.
Yeah, 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 yeah.
I Lord of mercy. Mtoto anataka nibebe ka Percy. Yeah, mwepesi ka Messi. Oh gosh, she's sexy. Kibonge mwepesi, yeah. Mtoto flexing like Wigo, Wigo. Ana bonga la shape mzigo, mzigo. Aki biga kimini watu people, people. Chupi yeza nini zote ni vipito, mpito. Like, oh baby mama, leo ni kihama. Hilo shape bana, chibonge chimama. Tigisha nyama nyama, jole banana. Weka weka cheza
chibonge
banana.
It's you, yeah, you, yeah.
Chibonge mama, chibonge mama.
It's you, yeah, you, yeah.
Chibonge mama, chibonge mama.
Japo chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha chi, 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 chibonge.
Minyama tu, akipita minyama. Anatingisha minyama tu. Bila kipita minyama. Aminyama tu, akipita minyama, anatingisha minyama